yamde joyngodiɗen wittore ke mintaji sappo e joyi kibaruji mon e fulfilde commune Omar Hamma janganta o nani koye kibaruji moɗon. E nder koye kibaruji meɗen mbiyen gomnanti leydi meɗen Niger moƴƴintinama. Nonni leydi Amérique hokki ɗenɗa millioji capanɗe jeegom ceede euro gam ballaga soggueji. Yewtere meɗen pindino hande haltanana dow filla ñalande ittanade leyɗe duniyaru gam habaru yaadu yesso leydi ko hawrinde mum waɗama ɗo en dam nder leydi meɗen Niger e hokkude nimɓe habaru yaadu yesso nder leydi Niger file. Kori jam hirti amon yerno kalin mi on yeru ni no ɗum waɗira lawol laamu e moƴƴintinde gouvernement mo leydi Niger ko waɗa kenga altine capanɗe tati lewru octobre duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi ko horejo leydi meɗen Niger Mohamadou Issoufou Yeye waɗoyɗo nden waddi hano dilluduɗo enɗen mbiye ministre mo leydi kawjinoɗo yana warta mbiyeteɗo Omar Thiana latiɗo kam woni horejo parti mbiyeteɗo amen amin ɗum du ko mbiye ministre mbiyeteɗo ɗenɗa hano Mohamadou Karidjo Yeye lomtoyma ɗum doni ko waddi ɗenɗa mbiyen Mala Zenadou Aminu kando kay hokkama ɗenɗa hano ministre ko nokku kawjiɗo campaniji to o yehi o lomtoy ɗenɗa mbiyeteɗo Abdou Maman ɗum doni waddi fande mbiyeteɗo kafa Rakietou Christelle Zakou kando kay dilli ministére hawjinde fillal gurdam ɓiɓɓe leydi to ya waɗa ɗenɗa ministre kawjiɗo gollirɗe gomnanti e fawari joni no mbiyatɗo enɗan to Aissata Amadou Aissata Yeye loho ƴoy nokkure makko nonni Issoufou Katambe kando kay mbiyen ɗo enɗan waɗama ministre kesso kawjiɗo filla laaɓal e mbiyen ndiyam ɗo enɗan jarteɗam to yeyi ɗo enɗan o lomtoy Barmou Salifou latiɗo kando kay niɗɗo mawɗo non mo parti PNDSTAR ɗum doni mbiyen Issoufou Katambe kanko hakkili ɗo enɗan e sigilaji fijo gaɗoytengo to enɗan tawa sokola inditirtengo ɗenɗa tawa sokola biyetengo 18 décembre garo. E bien ni Allah ni e moƴƴintinol gouvernement gaɗangol kenga ko latiɗo enɗan horejo suudu sariya mawdu hitantondu ɗenɗan heduɓe e laamu biteɗo ɗenɗan Karidjo Mamadou ko watta ɗenɗan ɗum woni ministre kawjiɗo ya warta nimɓe so ɗo miccito ɗenɗan du nder dewtere laamu leydi illumbi en ano nogay e joyi lewru novembre duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo do ɗatol ngol hemre e capanɗe nayyi e tati ɗum holli ko ɓe nimɓe tawaɓe e suudu mawdu hitantondu heduɓe e laamu ɓe hana egginede ɓe kana sottinede hano duuɓi depita ko noni fanin ɓe keɓa pama dow majjin ɗum woni biteɗo Amadou Hassan Boubacar jon andal do filla dewtere laamu leydi nani ko wi bandimi biyeteɗo Habibou Garba dow majjum.
Article 143 de la loi fondamentale
dit que l'atto lamu hembre chapanne e tata bongol endan kay hore mon ko wi tawabe e der suudu sariya mawdu kitontodo himbe mawbe endan be mematake be egintake sey wakati be gayni duubi deputako din endam dum won ko lawol gongol hojano kan lati dado jeebol kan wari fonditi dum moƴƴintini honno han tawe hono suudu ndu endan golliri fawodi nanni fawara jondu kondan ɗatol jeɗɗaɓol gongol du konda ye waroyi kandu konda moƴƴintini ɗum wii neɗɗo tawaɗo e nder suudu sariya mawdu kitontondu himɓe mawɓe ndu ɓe mbawata wonƴiteɗe ɓe mbawata ittede sana dow laabi tat tanno ma jomum maayi ma wii jippene ko hoore mum gollal ngal endan ma tawama heppiti wadde gollal ngal no haniri Karidjo Mamadou o hoƴama o wattama ele gouvernement kanko wonno hoorejo suudu sariya mawdu ndu enda kitontondu himɓe mawɓe ɗum ɗo no wofodiri e laabi sariyaji joƴƴinaɗe dow fillo laamuɗo leydi men Niger ɗatol hembre e capanɗe nayyi e tataɓol yaade ɗe ɗatol jeyaɓol jeyagol e fawar joni moƴƴintingol hono fande suudu ndun
procédure à suivre devant la cour de justice.
Kampani karuji jaaroji nimɓe jahale biteɗe ɗenda STM handen atalata o capanɗe tati e go lewru octobre duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi woni koɓe puɗɗiti golleji maɓɓe koɓe kokka lawol noni ɗum do illu mbiya hande ley yamde ɗiɗi ñalowma woni ko karuji maɓɓe ko ummoto ɗenɗan yaade tawa caggalno balɗe tati ko kampani o yano maɓɓano ɗum do soɗon miccito ni illu jango reno ko bononda waɗno aljumare wittinde de ɗenɗan ko karu maɓɓe yehi hawroy e loore gon fa waddi ɗenɗan nogay e jeego maayi nogay e jeɗɗo yehi nawnoy ministre kawjiɗo filla ya warta on yehi maɓɓoy ɗenɗan kampani maɓɓe. e wakkati no hawrinde dum woni bi'en fedde duniya hawjinde denago altine bittido dum woni kenga non chapande tati lewru octobre biro fedde leede duniyaare mo america ton hawrinde ya wada dum do ni bi'en leede america ye hokkoydo enda an sogeji e fedde G5 sahel milioji chapande jegon chede dollar doni nimbe keba pama do majju ternan fudaj ahmed famini nimbe do majju suman ahmed fertir e fulfulte
washington dum won gallol lamor leydi america haali vide wallitan leydi joy gondena hawte do filadur duggol biddam bonda ko le sahel ko watta cede dollar millioji chapande jeegom dum du konna se weccama dama français fa wada milliardu chapande tati e tati jonno woni fama ka funo wonno kokkanga wadirto yaade e mali niger burkina faso mauritanie kanyo e chad latide kay won hawte e do ko ete g5 sahel ene andi du konna ni himbe leydi america washington haalino lewru juin wiide ke kanyo on wodi ania hadude gollal g5 sahel o enda wada e der leydi enda do filadur duggol biddam bonda ko kala do inde Amerika to enda do fedde leddi duniya tan Nations Unies o haali o wi kambe be jey fu hono ko golle den enda waawi wadde wakkati mo o yamto ete Congo Democratic tok enda hono hunno latti leddi Amerika no yi'a famdugol golla ngal sanne sanne jonnon ko saabi ko be ngatti jawdi mabbe dun no mileni so geji leddi Amerika nay mayudi ele fippitara wanto ete tongo tongo leddi Niger nay lewru October ko be mili be tawi no wajibi tay be ngaddi kambe dum balla mabbe
kalo do inde parti mo Bawa wala elamu biteto lumana Afrika mama nsalisu indi tirtere tuenda leje. Kenga mweni kwa polisiji pejidi maradi nangi mongadi nyame. Ngon nango luko sabitu nka mweni wakatino owano yeutere gondo radio gondo dojonde hori mtu enda le maradi dofila lawo lamu lady kawjingol kaural alzuku golirteto kudubu jinaji didi esapo eje tatunum. Chagano ni mbiyan tuenda horejo tuwani fede aktisa Niger tawano tuenda ejude polisiji pejidi. Joni ni mbiyan tuenda anonimpe tito tawap ender fede gongkampi nduka hii fawari joni nja nanga ama tuenda no ngoni ejude. Do michito doni tuenda minister kawjito nde redu lady oholi konde fede aktisa oyei omoito hii un egoleji mutu mfunde lady mete Niger. Michintito nimpe duni fawari joni nde fede aktisa kang ardi tuenda emburta. Taki ngadaki alal bitinga ngalfaye saboy enda mfotande yei nato ichaka hapi nipe bipe leiti. Yumani anambie mpolisiji agadez tawati filagu galure nde gandena gudola wal zender mbie nito enda njei potoi elore latika no wendi e kapordi aljumare vitinde neno gaji e jeti leuru oktober undo le yamde mbie njego nsubaka. Doni mbie ngoverner region mo agadez sadu soloke oyei hito enda nderkom seria polisiji to agadez onto oyei o hakin kinoepe kofawari jwani unweni nso polisiji no yata peide do unweni filagu galure nfu kwa tawe diri Hepa nama Mosola. Nani kwa wibandi mbiye teto Musa Maman Agadez.
Nos éléments qui veillaient donc à la sécurisation.
Soge jamingon inonjilo gandena gule galure foti elore kanim etawap lemu nongondi e malfe. Kwa mui darnu dekane tawi ikawondi e gineji bondi ni pepeli polisiji. Ama alla embo irka tawaka chaka mape pekebayi gondo na awijaka. Ni pendogiri le galure. Mine dusanga remu loreji gardi walu demin in tokiti e filade mape le galure agade. Ginanda golla pilake mabbe no woni e hore mum be jitaaka dey miden tokkiti e filde ba
traiter la question
hembe da tawa le wakati kenduli dabunde juoji sobirde nayo rade funange latidi no mbuli nyaloma on dey le jemma on pewol kan walta nde goji gondo di kenduli no ngondi ba e solare wodi du fande baji di ngatran do na fudode lewru novembre yade chaka lewru mars de kolte iri de handi Ule wakati o, bandimin jalo Mariama Kenda o yehi to enda nderlumo wadata tuko ye ondaro yi be nimpe sonope kwalte jango. Nani COVID-19 sumana alinyali.
ana so yan riga da sanyi manya na yara
ana so sun zan yi sa ta sai ta yi sa ta ba wuta yin su
gaskiya zango yin Kano ai kan
imajoti le manga ja gondu da ekolte burnu wa fa hebi badanga na tirde lumo wadata sumana sule chono kolte no halde edebo gardo fa soda kolte jangol ko sukabe wodi du yeso makko dida gonno don e chubaki kolte sumana ni chono kolte burnu awde no jiwirno lumo gaya e hojo idode to makko o wi hunde non weltare sanne e yide jama'are wara soda
torai wono ka ken ken
himbe no gara sedda sedda tukabe ni be buri warde sodande koltal mawbe galkay baade din waddama seni gal yaade luube ladde hejjobe burto na wadobe jahali tan kaaja koltal gal misali sukabe yehobe lokkol kam en du no codane gal miden cuttira himbe diko miden pirta du miden cuttira gotel gotel
alinarmo anditay
le warbe fa soda de kolte burno waawu furera no don wada lawka fa supo burde wadde o wi ummi lawade no buri hunde fu
kolte garmi sodande sukabe to suka borna kade nanta jangol ganto jangol heewi suka gol nyawnando undu wadi miden todade de neddo wari ille dabbune nata e sanne neddo hebirande ko yinna amma to burti sedda e jaadoto hande ni ide koyi
yaru no sumana sule wiri le wakati o kolte jangol no chadi wodi du chede ngel hen fu no wodi e fa hande ni nimbe tawa kenale wakati kenduli dabunde latidi no chabo nguluji ladde dun do ni fawari joni ndera dun woni parol kenduli di no wada do enda nguluji ladde sanne deile wakati o dume lati noy dume watta ko di nguluji ladde ngada kononel bi'etedo do enda dukia kaka horejo sarusi karjido laddeji nder do enda sarusi oze forenani ko wi bandimi bi'etedo mutari muhammadu domaju
la situation de feu de brousse n'est pas telle
fille gulu ladde der wakati o hulkinaaki sanne hikka wadan hectareuji ujunaaji nay e keme joyi di hite nyaami ladies and der du buri gulu to hectareuji ujunaaji tati e keme jeetati buli den maraadi hectareuji keme did e woygu tilberi hectareuji hemre e woygu tay kaagi gom holli ko ladde sukaabe e rewbe ka en buri laataade dalila guli kewdi gaddi gando pecce hemre pecce la soji nay e sappo e joyi din fu kambe gadi ko di gadi den ne daane de gattammi den ni woni to gulu wadi fu himbe ummo daru do ko yayi ko watta gujalama yettore Allah handen gam gurti di gomnati e walliroobe gonno gada di nafi sanne undu wadi ko baade ladde wuli bononda on duuda sanne non fu anono andiram
partout c'est difficile d'avoir maintenant un grand feu comme dans les années antérieures si ces bandes là sont bien faites
engarta yewtere meden pindirnde de lawal nyalande ittanande leede duniya gam habaruji e yaado yeso leedi ko wada nogay e nayi lewru october 18 ndu hawrinde wadama gam hokkude nimbe e humpintinde habaruji e yaado yeso le Niger le nokure wi etende palastuma don ko sabe bandimi Mariama Diallo yeyi kendai Diallo Mariama Kenda oye oye tido enda e horejo sarusi kawjido fila jange jabol jangele iteldo fila dum woni ko habaru latido gondo no hale der leddi meden do enda do fila lawa lamu kawjingal arzuko leddi ko dubujinaaji didi e sappo e jeetati.
Dans le domaine de la taxe immobilière, qu'est-ce qui nous intéresse?
Do fille itte bale, dume yobante. No tokirte ko itte de fami, foti de yobante. Arande ni batamare den cede mun yewete. Har fille itte gese, gese gonade no golle do labi lumaku, na gadol company, ka en yobante. De rabbinol hala leedi fu wonani no nawtore gam tewtewru no yobante itte misali nyibdiji mawdi nyibadi di fu no yobante ana nyibdiji din tan bani kulle kampaniji ufade endu no yobante wala kampani ona otu gam kampani fu he kullem itte jobetede de no didi no wodi itte de kampani yobata do dimma jawdi mu misali de jawdi kampani o hisama no wada milioji woronje e joyi ujunaji la so tati e sappo woni ko kampani o yobata no wodi itte de neddo yobanta baade na suudu mun de no tawa e luwe. No itte de jobirte ni dum jewataana der hitaane foti luwe o waddanta neddo misali de milioji sappo didi non milio he ujunaji la so didi yobata ade lopal na suudu lopal na baade de neddo he hore mun tawa der yobantaake amma de baale didi neddo wodi baade deto bani wuro jomu na jeyaado mun gom tawa der mayre de yobante itte labi tati nawtorte ko faame no itte de ki sorte arande ni de baade no tawa he luwe dum kay no winda itte mayre du no anda miden godi du do der saru suuji amin himbe bawbe andi de baade na suudu no tawa der bangere kaja foti haani yobani gan itte baade misali tawane koraka no tawane tallaje itte mu en kanago gan cedu luwe majje no burdi lawol tatabol gol woni fonno dirde no kuje na baale de meɗen. Misali de nyibdiji ɗiɗi no nandi, ɗiɗi tawa du der bangere worre, de nyibdi worri wattama luwe, baade de to wattaka luwe, miɗen mbawi kisi, foti woni itte mayri. De neɗɗo waddanama ɗerewol ittegol, neɗɗo no wawi yoɓi de worre de no hiɗi. Na yoɓira lebbi jeegom warde lebbi jeegom. Misali de ɗerewol gol waddama lewru janvier, to lewru mars
ɗon to kibaruji meɗen e fulfulde teli kirten to janyirti.